Yeah. Animal. Animal in a man. And twin soldiers. Sina kiswa kingi. Kamus. Silepe kiswa kingi. Vamus. 26 Nazimada. Papus. Thug life to Tupac. Na juice. Chagua moja babiku. Wina makulus. Kikin kiba. Navu asedius. Nya ukali wa me wambuz. Hapa sio malapake. Matus. Don't get it twisted while I usiwe confused. Healing the life ni lilo li choose. Music makes me high. Kama crack ni fanya ni payo. Upendo ndo kitu ambacho love ya kweli onekana kwa macho. Upendo uko wapi msako. Haki uko wapi tamsando. Utani kila kitu weka kando. Upendo kila wika ndo mpango. Kwa ni tukunjiani baba yako. Kumbuka bado tuna haso baba yako.
Anymore. Itia nyawa hama panya wakatizi hapa. Nyaukari wakifizi ndo wametoka kapa. Wamesahau tizi kwanza. Hau makiki potea faster. Hawatokei hapa wasogei hata. Unyama unyama tu. Ukiwa hamba wa mafala suona sinya tu. Washa moto na washa moto tutakutana tu. Moshu nafuka tu bado nafuka. But our boy is singing now. He can rap. Sila li hela zangu. What the heck, wake up. Kama mani vesi zangu. Future set up. Krikiki kren, krikiki ken. My money goes into my piggy bank. And don't feature me in your rap song. That's a warning. Na kuficha kwenye pocket. Na kutoso koni.
We are like animals, tunavoishi. No love animals, sababu ni ubishi. To live na udadisi, stala wapandishi. Mistari na kula watu, wanadundo katulishi. Simba ni wanyika, na iwatoto walishi. Wakike wakatafute, wakiume hanithi. Watoto wakue kue, wantimu wedingi. Jirani ya suwe nyakue, mama data shilingi. Kichwa cha nyumba wa uwe, macha mendo msingi. Mijengo ikae mitupu, ukame ni madingi. We are like animals, no love anymore. Hamna kuacha anymore, no love anymore. Hachu mtu katu, wanyama wakibantu. Tumeja sumza chatu, nikunta kinte kantu. Ini tututu, mwanzo umisho mitu. Mishkari ya take uspati, hatupu ndo udaki. Mwana take uspati, pako mwombe ndo unyake. Ini tututu, mwanzo mwisho mimi tu. Mistari na kula watu. We are like animals.
Inapokuja rap game MC's many more. Humulia mirija deku nyama kinyama nyama. Poteza mazima. Haikatai wanaka makima. Any more ambition. Bado tupo kwenye ambition. Tokia dream za makota paka plan za mamashin. Tunapoingia session peleka MC's tuition. Nako tunako we got no competition. Ask about us watakwambia we are. Focus on cash money money we are. OG original. Nako tunako you ready no. Any more.